And I bless the lap when you get on souls in the world now. G-man, I go on so guardian angel alongside. Throw some hand up. Talking about Kelowna Panda. Can balance, kile unapanda utavuna wewe.
So the cloud I'll give a
now. Ukipanda mazuri utavuna wewe.
Yeah, yeah. Kile unapanda utavuna wewe.
So the cloud I'll give a now.
Ukipanda maovu utavuna wewe. Yako jifunze kuwa na kumbu kombo. Lolote ufanyalo lazima uweka kumbu kombo. Mema na mabaya lazima uandike kumbu kombo.
Basi yale uliyopanda jana ndivyo unavyoishi leo, na yale unayopanda leo kesho utalipa gharama. Ikiwa mema na mabaya lazima utalipa gharama.
Shutu
mombe Mungu akishazamehe wala hakumbuki.